Nigeria nadata wakire fulful de studio kon gol Nigeria on nangi do mitaji chapanna e go mado dalal matoto alamin gal www.phone.gov.ng bin memune high school min chodo modon fajirire hande alal sappo e didi lewru shawwal hitande ujunere e temere nay chapanna e joy egiti ki annabi jome den mo jam tabiti do mum igama katul mukaram fago madinatul munawwara de bo foti be sappo e didi sap 40 August e go lewru nayabru miladiya nabi isa alayhi salatu wassalam idden fa ayeso dadu ayre omtol iga hunduko sheikh dahir usman bauchi
allah min don torma allah jafadan jafada farojen jafada modijen allah jafadan modijen jafada jibbe burbe erobe maade sohobe allah wonana mi fi an mallita min do goyobe an sindina lebbe an jikina min barka jimada yomira min don toroma jikina min jam jina min imana ko amin jina min dina amin jina min dole amin rewɓe amin ɓiɓɓe amin e yimɓe amin mbiyna kala juɓɓe fo en goni fo barka annabi sallallahu alayhi wa sallam allah reeni allah reeni allah hesni allah joɗɗin en jam barka annabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatima wa khatimina wa sabina fulakbi hadi la fulakbi muslima la hadi la fulakbi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله ان يكون خير الدين الى اخره حسن اسر الدين الى ربك النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم
min Allah jabo kado a jota gogo min huti jamdi jetati e min tire wore agogo Nigeria Niger Cameroon e Chadi jamdi jetati e min tire wore agogo GMT Ghana Burkina Faso e Mauritania wakati on bo de on kedita taskaram faggo kubaruji haka sawi kubaruji Nigeria kubaruji Africa e na di duniyaru e rahotoji iga wakilen amin umman bo yottinta gogo min yego jamdi jetati e fetchere ma ereta ha kadi bo on tammi hedi go taskaram goppal didabal der ma ka on kedi tan wakati re kofli ka Mohammed Sadiq jogoli taskani en kankara ginirta taskaram ji di bimbere de tede jamdi jeddi diri jamdi jeddati e min ton chapanje e jeddi do munyo Allah min tammi jabbiti ko kadi min dalda on e kudra be amin bidim galna saran kore ha be ngata non kambe bo taskaram ji mabbe kupturi se kadi bo jama on tammi hedi go amin ha wakire fulful de do dadal matu tral gal www.von.gov.ng ma bo mita chapanna e ko o to na be woniki wakati jotta bo semo inon jonde kadi ke iton taskaram faggo kubaruji dar kubaruji Najeriya on tammi hediti godo hukuma ga hakilanta honol nyawuji daboji hosi jabrungal jawngal ngam yigo dum waddi ragare dum hurgi nyaw toke balmi dum sanadu gasarle ha futti haji haji didi hawaila waladu hirna leddi Najeriya der kubaruji Afrika won tammi hediti godo himbe dillani ujineti amere jeta to kafu do der tampere be torraji ha gallure Sudan City haldi Sudan den Iran bo andini be wigo toni Israila yofani be balmi kadi be kambe bo be umman be jinna darnde be ngati to tabonda kubaruji din di fu haji hukuma ga hakilanta ma faddowa nyawuji daboji NCDC noddi mobri jawnde do ko larani nyawu haji ha Sokoto be na Zamfara do ko larani nyawgu futti e sanadu toke gasarle be gasata haji haji di ha dum waddi batti ha hukumaji pamari goddi haji haji didi Dr. Jide Idris horejo hukuma ga kanko on andini kaman ha o wi dum futinan be dabareji goddi di tammi waddugo hurgol nyawngu futti haji haji didi Idris manni hander bori de mako ni o wi nyawgu larani imbe temere e chapan jawego e jawego kuma pamaranga isa sabo birni bena ilela hadiwal sokoto o wi i amma be hosa ma den bo be jari fondo hano kuje godde den be don tammi wartirgo wattam fondo go gam andugo ko wada do man hajotani do ko larani jamu jiba balla bacci ga majalisar mabgalles e duniyaro UNICEF no jiri gwamnati jihaji Kano e jigawa benanta kas ina awela wala du hirna leddi Nigeria do be mo itno taskaram jamu yebre arandere haji di ngam otinol golle ena hakkilande jamu ummatore hakkilano office rundu mo tayre Kano man Michael Banda on wika nde o haldan no e jande yankobe do ko larani taskam waitnol do nyawgarsa UNICEF manni o wi hautade be gwamnati jahawol Kano listas karam hukuma ga kilanta jamu ummatore yebre arande fu wadan gude de hautan jungo gam yigo nyawdordi fu hebinama are golle den on nodditiri gwamnati jihale gwamnati leddi Nigeria do walito hukuma jamu yebre arandere ngam otinol golle Mr. Bande man SDB wi go UNICEF man tokkan waliti go taskaram kaman ngam tabitina yigo nyawdordi fu hebama are kude ha kote fu kala hukuma pamara fu ha der leddi Nigeria jota bo sai ke diren ha yebre jamu yebre soje en ndiyam leddi Nigeria tindinama be wigo be don mari bawde sanne hedi botinol golle mabo bezdan golle leddi Nigeria chede jahoje ena risku ngam fintina kilanta risku leddi Nigeria kore ardi do leddi oluremi Tinubu on halika man nde o omtanno nalaje ndiyam didi ha Turkiya dum hotinirte hedi rentol ha ndiyam je leddi Nigeria o wi do man don der aniya gomnati Bola Ahmed Tinubu je yugo hebi rento chatungo ha yebre ndiyam je leddi Nigeria ngam dum fintino kilanta risku dum jomirawo yedani ummatore gal maje kanko fu nde o halanno minister jo idabojo mo Muhammad Mutawalli mo rento o yeli do omtol nalaje de wallitan sanne gal yelwitin goleddi Nigeria barkaji di jomirawo yedani leydi ndi kubaruji Nigeria on waranta on igado wakire fulfulde su radio kongol Nigeria Abuja hande taskaram faggo kubaruji dum fuddan hotindirgo be na'uraji di horata jahargal yimbe hariftor e piroje hate fu hande leddi Nigeria di der ko badido minister jo der saregu olubumi tunji ojo on halika yake ende o larto yanno arede tigama hariftorde piroje namdi azikwe Abuja lamode leddi Nigeria tunji ojo man o wi e tigama kare de tigama ni dum tammi waliti go hedi horol kala on nastowo hande leddi Nigeria fu fodde ko o sala o tabitinani yigo na uraji di hori fami ko o wantiniri fu den bo o wi arede tamiti gego ha kala riftorde fu ha der leddi Nigeria marbe lazici ha baude wasgo gasarle barkaji leddi ha jahawol Benue sakantere leddi Nigeria do na dugaye fu darnama minister jo barkaji leddi Dr. Dele Alake on halika man yake gidal mako ena lolbe do ko larani marbe jingo do ko larani gasarle hokkabe register wargo gasarle man be bo jami'en hakkilano be yebre gasarle man ha jahawol Benue sakantere leddi Nigeria ya gidal ka wadi be mabbe ha Abuja la morde leddi o wi be watan gite sanne do wasobe barkaji leddi man ha kala mo be tawri be an be aybe soende mar goddare wal dungaye wargu gasarle do fu kadi o hitete kita nauka dum man be fo yo fe'i on bawo video on gol be sankitin do duniyaru holli motaji mawdi sappo e joy kafu do hewi tem be uranium lumo wasa iga hukuma pamara kwande ha jahawal Benue sakantere leddi Nigeria. Leddi Nigeria don huwa gam yigo dum tabbitini yigo dum hebini umatore jaili ha gebe fere fere hande leddi Nigeria bana ko hauti be yabre kasarle er le jeri ne jeri hite lantarki be kolandi be njamu be na yabre ndembi fu gam heba dum yelwitina umatore burjino kilantari skule di Nigeria. Horejo majalisar wakilin leddi Nigeria Tajuddin Abbas on andikama yake ndebe ngadanno jungo do didadi didi hande leddi Nigeria do kolarani jawliyezo bena yebre hendu gas e esas. Mr. Tajuddin Abbas manni o wi imanto warti to warti dina gol dum fuddi kugal kam se ko wala o wi dum wallitan sanne sanne jabe leddi Nigeria hedi ekitin gowe kude e sana'aji fere fere dum botami wallitigo hedi risko leddi Nigeria fu jonde wore. Gwamnati mabgal leddi Nigeria hautade be hukumaji pamari e yebre de doggini takode je hukumaji pamari fu hande leddi Nigeria do tammi hudago gam yigo dum mo'ini jahargal golle ha kadi jihaji ko e subahadi kaman wurti on ha hunduko horejo kaman wurti on ha ya kende be ngadino gidal hakunde gollobe yebre golle je hukumaji pamari man bena minister Ahmed Dangiwa debe hilino mo ha office rumako ha Abuja lamorde leddi Nigeria. Minister John andini be wi go taskaram yibango matore chalaje doni dum hunde on de tammi yalugo hukumaji pamari fu hande leddi Nigeria. Hajjata ne on do wondi be kubaruji Nigeria ha wakire fulfulde su radio Kongol Nigeria Abuja. Huo loludo do fijirde ites tunde ona koya jado leddi Nigeria hebi lati loludo sanne sanne ha fijirde nde o wadi ba o fiji je ko wadata mintiji 55 e jetati fu ha fijirde ites dum bo wadi dum bo lati o hebi tutawal ha yebre fijirde do ton jiman andini be wigo kadi o moftance de dillani nera million temel dala million re e goddum kam o wallita marbe anniya be basira fijugo chessman hakkunde jiabe leddi Nigeria famda sembe en mabo ikon famaron famda dubi en den bo famda sembe en hande leddi Nigeria ha wigo mako kanko man foni o ummi ha nder soyinde daga fijirde nde on kadi latini mo ha darnde nde o dari ha wargo jotta do ha ummi ha jahaw Lagos wala fombina wala duhirna leddi Nigeria dum man on wadi kanko bo o don tidani yigo fijirde o fijata do tammi ittugo sukabe dudbe nder talakaku den bo watana be jainitare dum man wadi kadi o sattinta jokke kambe sukabe man be fijo chess. Hukuma donya kuleddi Nigeria hipiti umato leddi Nigeria do dayo dante mato tiralji ko idi sangiti to kubaruji do sipol motaji hukuma custom man wadata hukuma man hokki barwerende ha daldal mato tiral de wurtini kubarwol gol fago jaindiyan kobe kubarwol gol ni wi'i sipol motaji di custom en man wadata do ni dum wadete on tan ha do daldal mato tiral mabbe gal auction nigeria.tradehub.gov.ng be bi'i bila dental gal kadi wala ha dente goɗɗe ɗe ɓe dogginta kuɗe sippol motaji e luttuɗe golle man ɗum man waɗi kadi o nodditiri ummatore dow tabbitina sei dente maɓɓe sahiniɗe on tan ɓe keɓata kubaruji ɗi. hore jos radio kongol Nigeria malam Jibril Baba daji digoyi dental gongal ma hubirde wonde de hakkilanta be wadgo kabidal hakkunde sud radio kongol Nigeria man be hukumaji goddi ma gollirdi gomnati o halika yakende omtan no hukuma ma bo birde nde ha Abuja lamorde leddi Nigeria o wi dum man tammi walliti go sanne sanne hedi sankitigo kubaruji sahinidi den bo sottina kubaruji di sahinaki hakkunde ummatore den o wi dum anniya on je gomnati mo galleddi Nigeria yego dum hebi kubaruji andini ko dum do dogga hakkunde ummatore gomnati mo galleddi Nigeria hurtini kubarol mabo gengal gal wi dum don tefa Yahaya Bello gomnajo jihawol kogi sakantere leddi Nigeria ndiyam ndiyam habe ngimo fu horejo hukuma nastol e wurtol kemi nana nandab kanko on halika jendiyankobe yakinde o sankiti kubaruji do fago rentobe fu nden bo o andini be wi ko o umri himbe do keri hakkilnobe do keri be tabitina yigo Yahaya Bello man nanga ma to be ngimo fu badi maudon mari anya accugo leddi ndi to dum numtetene ni hukuma ga hakkilanta hukuma honol mosle ga EFCC nyande alamisa salinde habino aniyate dabiti go Yahaya Bello gomnajo boymajo dokolarani mosle cede de dillani naira billion chapan jetati etop e idi gomnajo jihawol Nasarawa Abdullahi Sulayi lamini Professor Sa'adatu Hassan Liman do darde horejo jami'awa maral jihawol Nasarawa ha kefi nder kubarwol gadanangol jungo gomna Suleiman o wi'i lamminol madam Sa'adatu Hassan Liman manni fuddi on iga sappo e jui apnde lewru nayabru hitande ujine didi enogas ena hitande rende konden do Professor Sa'adatu Liman manni o lati horejo joya ojo mo jami awa nga iga konga fuddi golle den bo kanko on lati debbo arandejo jiado jihawol Nasarawa man mo hebi magga godo korowal gal Professor Sa'adatu Liman manni o lati modi bojo on lolludo ha yebre jangirde andal dina islama ha yebre dina islama man ha jangirde de man kadi den bo o lati o do modi do ko larani hakke rewbe to adon wadi ragare kubaruji Nigeria jotta bo semo inon jonde keriton kubaruji Africa ena di duniyaru jiba balla bacci ga majalisar mo galles e duniyaru andini be wiigo himbe buran be ujini temirre jetato kamfu ha galure Sudan City be don nder torra e tampere yigo kabe hakkunde wabotirbe soje en didi do kadi dum nyaadi sanne sanne ha gifa Darfur habre ndeni dillani ndubu kadi dum don haba hakkunde soje en leddi Sudan man be turtube paramilitary rapid support force andra APRF yake de be kautino be tumbiri be jippini ardido leddi Sudan man boy majo den kadi dum habre mai wailitiri hakkunde mabbe be di gebe man idi fu hukuma majalisar mabgalles e duniyaru andini hedi hore joye brande hakrinta gifaka Rosemary DiCarlo andini be wigo himbe dudbe on do jodi der torraji kadi sabo kabe de be habata do ngam burnal fu habre man wadi himbe nyari doggi dali chalaje mum en den bo be don wobbe luttube ton bo don kabda be ummonol hakkilo be bos yako nyame ministajo Yasir Lizdiku Iran Hussein Amir Abdullahin andini bewi go Teheran do doggina bidi to sanne sanne hebta do balmidi sakkina do ngam hawi go man kadi wargo jotta kam be anda ko Israila don mari jungo do ko larani balmidi daga ministerjo on andini jeyndiyanko andini jeyndiyan ko be bewigo soni Iran man doggini biditol hepti be wigo Israila don mari jungo hedi wargo balmidi se ko wala ko no famdori fu Iran tammi hosugo jabrude nyaade do Israila man to hado mi waddira gare kubaruji Nigeria e kubaruji Africa e nadi duniyaru jotta bo se on moina jonde kadi on kedita rahotoji amin aranol ni on keditan on iga do Abuja lamde leddi Nigeria ha Mohammed Buba Suleiman windini amin rawotol gol wi ngulu sabibi asar jawle million ji ha lumo yola ha jahol Adamawa wela wala do funa leddi Nigeria dar hotol Buba
lumo ha der wuro yola lamorde diwal Adamawa e prewola wala do funa leddi Nigeria yidi e ngulu ha lumo gon ko lutti wulani sedda on tan filobe ngadi asar sanne cede ba ko ketata million je ngada asar horejo filobe woylare leddi Nigeria lati do bo horejo filobe diwal Adamawa Alhaji Ibrahim 86 wala se ko sam asar kam arti wadama
wem ja inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna yalla yande asawe fina asab fina alat min ummidi be masiboji masibo ngulu ngulu wo ir kalludum je medaka ngulu mai ko barama de ummi se irin jamni didi jemma imbeji koma nasti mabbe kare modun dille sare mun yehi nasti sudu mabbe wali nuvo awo bi kollum fere wakati fere banne ma choggu mabbe je batta halu ma parbe arata banki sa kotta ba yende alat on kujo fe'i daga choggu wadi yende alat ko yende friend yende jumbare kikide yago asawe alat parbe don choggu bi wadi je parbe bi sigi ha cede ma ha shago jo be dilli ga jotta wala mo asa cede ma ha sare to choggu bi wadi der julde be ko wadi ha weekend mai ga baki daya hauti be warbe sigi yiti mo woni chaka jemma wala vurtini ko dume a mabbe shago ma a dilli a wari a tawi sai to katan ngam bako anana habaru ma sai jamdi nai kuje wada jamdi iri vurti so ame chama wala ko fi ai ha dede ko fi ha asar ma asar imbe ji imbe bi kolluma ji adamawa bilari masibo hitin nyami pellel kusan kashi chapan e jetati e joy par je luma ga wada hitin nyami purna imbe ji min jawdi luma ga bade ko andi risku man wana luma par hitin nyami di kuje mai jamma so kanjum kuje mai jotta imbe ji don der wahalaji wala ko viya sai dai in bi Allah lorno bawo Allah lorno kuje mai daga bawo Allah bo so kuma siboji majum ba Allah 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 denu yeso bo
do dum on lati sababu hitengen ha jon wala mo andi amma Alhaji Ibrahim 86 wi be tiggi committee ruta mundu lincitaki hepta dum on fodi ko bo sababu ngulungun
to fasan mai wala ko himbe viya amma jotta haqiqa nda ko fasan ba haqiqa ba jotta min gasna sani min tiggi committee wari jotta don wada bincike anda dum on dalila mai amma fere viya wakati mai wodi iyende wodi alama iyende ndiyan tobi wodi hendu wodi bo irin bano kuje vyata filmango gango don regga sosai wakati fere viya regango on wari jippi do legal fere aluwo mai sanade hito himbe fere voli bani himbe fere bo wakati mai hite be hosa be lorna be hosa be wadda hite amma ni bako hendu mai sata bani hite kambe hosi so dum non tanni an kam masibo ni sibilare hite kam bako himbe hirlita hite mai dai mauni buri sembe ko bako himbe hirlita dabita ko irin motaji wadda ndiyam mai ma wakati mai already reta luma nyama tunda jemma on so sana dima ni hakika mi don tabbita yotta mi wadi committee ji wa bincike mai tabbitina dum on dalila mai dan heba mi rena yeso bo Allah rena yeso
der hitande ujeedidi sappo e jeego ma lumo yola meduno wuluki ha filobe ngadi asar jawle mabbe sanne ha gomnati wakkati renden hosi alkawl do tammin yibitago lumo go wartire go zamanu amma ha jonta siru basirtungal modi ngulungun futti ba jamdi didi jemma hidde ko himbe nana habaru ngulungun ma asar kan arsi wadama sanne gam reta lumo gon fu wulidi bu mohammed suleiman sudu radio kongol nigeria abuja
to Allah dum fewna bawo gulungu jitta bo sen kedraji hawl kebi wala waladu hirna leddi Nigeria hawn ke itara hotol gal malami Abubakar Pagudo yarbanimin
ukara benni ko yata ujelede logate goddo no yobana cede jangirde yago jangirde fere fere do leddi Nigeria yago lefte yasi kuma Idris foron gonno majar cede tanu cede din wakati yata bayanu yago to jarida de ja cede komisinajo hukuma andal antinal ja cede wangini yigo kambe kan ko be darata ni goddo non tumi den sande sanne ukara den yobana cede jande ko gwamna da ja kibi fere fere talake na ina shirgo ladi din wobbe yarfi ake ton hebayi na taraku jangugo amma Idris foron gandu o hoti alkawal o majine cede nawde yigo o hoce teddene yago tara den janguha gebe fere fere be garta bobe balla ko mato jeho kibi amma wala ko mari haje sai yigo kambe den lati be taro jinan be kokka bal bawo yata bayani yago jarida be jeho kibi komisinajo andal banyima da jaha kebi Usman Tunga koi kanka kam iri kobe godi muwe kan woni yigo kome hokka bawal bawo yago jangirde daro dande choko jangwa dani goto da taroji denan sai belɗum be nani ko dun hokki mabbe cede jande
tabba minon kam nani belɗum do ballangal a gonajo yor kebi hokki cede ikede to de ga sukabe amin janga o del Nigeria ma jango be tiyasi do wali me sanne e rena mo Allah wala mudallahu makko de yasi
tagara go no on hodi hakkilo e bopo do lati yago to jami en gomati musamman gombe hukuma andal banyal jaha chebi higher education yugo be tabbitina yugo don ko do hendi cede e jarama to fukara den na e waylu gode ko kala mo nangi waylugo cede fukara den ni kanon kam jipoto do ko almudon des lalon gandu nodi do saroji hokka bal bawo dembo don dara yugo kala fukara jo yarama jangwa de jangwe bo wata don lato bote yago den do jol cede e ragare bo saroji don fere fere yetti holli yugo gomnaji on wadi goddon kaari don don toro ni Allah walla do taskaram kan den sa bo singo shanu andal Abubakar Malam Bagudo e gado jol cede
ajara ma sanne sanne Abubakar Malami Bagudo be rahotol gol Abubakar Malami Bagudo man min gaddira gare taskaram faggo ko baruji fajiri re hande daga yugo wakati do luti ha milartinon burdude der ko baruji don artinon kedi garan ko baruji Nigeria on heritino do nyawu futi ha jihaji nyawu futi ajia Zamfara be na Sokoto do ko larani dum bo fodi sababu nyawugo kanjo on woni to ke sababu wadgo gasarle haji di ha hukuma ga hakilanta nyawuji daboji wadi mobre yaunde ha doko larani labi di tokirte fu gam wadda ragare nyawungu ha dum andini be wigo himbe dilani temere e chapan joego e joego kafu nangirama be nyawungu ha hukumaji pamari goddi yahuti be isa e ilela ha jahol Sokoto wela waladu funal wela waladu hirnale di Nigeria nonon ko baruji Africa bon keditino do majalisar mo galles duniyaru bari bewi go himbe dilani ujine temere jeta to kamfu don der tampere e toraji ha Sudan City igo habre don yadi hakkunde soje en gebe soje en didi wa botirbe e bandum iga hitande yawtunde on kadi be fuddi wadgo habre hakkunde soje en lesdi sudan man be na turtube soje en RDF habar go jottani habrande bari imbe dudbe den bo sottini ummato je dudbe ha jalaje mum en den wonbe ha luttube man bo kadi be don der torraji be tampere welo e nyawuji leddi Iran andini be wi go dum don doggina bidito sanne sanne anda balmi e zakina Iran man kadi hukuma ma minister yas lesdi ku Iran man andini be wi go dum don doggina bidito anda soni tawa taurama Israila be jungo ton kadi minister joman wi se ko wala kono famdori fu dum hosan jabrude kandude do leddi Israila to hado mi waddi ragare kubaruji Nigeria e kubaruji Africa e na di duniyaru ba mi arti mi andini on yakinde agogo amin hoti jamde jetati e feccere fu min manni kadi bo tammi tambin gol labangal go palli dabal danilati hande alal banowa on kadi tan taskaram wakati rekofli taskaram ka kudrawa Muhammad Sadiq Jobali taski wadanta en kanka bura ginilta taskaramji dibimbere de jamde jetati e min ton chapanje e jeddi fu to e tona bi wonne ki wakati semo ina jonde kenta taskaram wakati re kofli
taskaram wakati re kofli Assalamu alaikum heritobe barka menelor ki fotta der taskaram wakati re kofli ka saverende taskaram wakati re kofli ni taskaram ka yitinta kofli modon faaki bandirabe so birabe wurabe igander e asles di Nigeria der saverende ma mi momme sadin jobodi on taskiti wadin don taskaram kan igado wakira fulfulde su radio ko gol Nigeria ba tane amin hakilo ki wakati mi fuddiran taskaram kan be kati ulmada hedito amin hande jango cewu Musa cikito kuma pamaraka fufore der jawol adamawo wila waladu funa leddi Nigeria ha wiya do nila wakira fulfulde su radio kongol Nigeria yottidina ma patakeji kofli mada faki bakirawo mada yaya Musa cikito e jawro alim fulbere bawuro alim fulbere e subaju mada Saliu jawro cikito e Faisal cikito e nanta Alhaji jawro cikito e abba waziri cikito e yaya cikito e nanta Sajo Beka Dalailu Paria hautade Chehu Paria e Umaru Paria enanta Bubadogo ha Paria befu awia donili na Benjamu e Kairu jidu i jotta bokati ol madawon ha judeam awwal adamu bamga gembu hukuma pamara kasar dauna der jewol taraba wela wala du funa lesdi Nigeria da ko blimada ha wi adonila wakire fulfulde su radio kongol Nigeria yottini da ma ko blimada faki aliyu ya yanguroje tijani nguroje nuhu ustaz nguroje e bamanga bamga e bakira o mada ya ya adamu modibbo adamu enanta Muhammad Isa hautade e kazali nguroje enanta Abdullah Medwuba e Abubakar Mubi e Umar Jalingo hautade e Isa Mutumbi befu avia doneli na Benjamu e Kairu jidu i jottani dambe dum en arandewu ha mi surginta men Shuaibu Pomla yimu igander lesdi Kamaru ngam o welnina men Pomla to ataski en jemme Joye bu popla ayetta mako duda elaki heditobe on nani beldum gimol mako man yeso bokatiol mada on ha juude am heditowa min hande jango Abdullahi USA tim jire gembu ndako flimada ha wiya don yela wakira fulfulde sudu radio kongo Nigeria yottinina madi faki Abdullah Gangare tede kese tike mayondaga Usman Jumun Gunde duniyaru dum lumo Capri Chapal Mambila Gembu, Modibu Basiru Nguroje, Ibrahim Yiromo Dake, Gondwawe, Ndarjiawol Nasarawa, Wela Chagantara Lesdi Nigeria, Egolove wa Kerafulfulde, Sudu Radio Kongol Nigeria, Abuja, Befu Avi Adonili na Benjamu, Eka Irujidu I. Yezo bo kati ol mada on haji udem, alaji kompani gombe, ha Avi Adonjoti na kofli mada, faaki himbeuro kompani gombe funo foti, habe woni funder lesa duniaru, non na wi arun hofna Dr. Baba Sule gollo ha jangirde university gomnati mo galles di Nigeria wonde kaatere der jiya Gombe woyla wala dufuna lesdi Nigeria e Amadu Jamu jarida ha Gombe e Malam Iliya Hamman Gombe hautade e Awalu Abubakar Malami Gombe e nanta Malam Alamin Jamu Fio e sa Gombe e kala helito wakira fulfulde sud Radio Kongol Nigeria fu habe woni funder lesde duniyaru avia doneli na benjamu e Kairo jiduddi jotta bokati ol mada on ha juude am uba je adamawa da koflima haawi arandeni adon yettina koflima duddi faaki e maryama e soba juma isa e muawiya uba e nanta isa mutum biu e suleiman jaji aliyu ya yanguroje hautade e awalu adamu mbamga e tije nguroje e nanta nuu ustas nguroje hautade e faisal abdul mumini Umar Jalingo enanta Saidu Saliha yola hautate e kala hedito wa kirafulfulde sud Radio Kongol Nigeria fu hawoni fundar la saduni arwa via doneli na monjamu e Kairo jiruddi yesu bokati ol mada on hajudem hedito amin hande jango Ibrahim Mohammed Dembo gondo hafatu de jolde pate der wuro yola woyla wala to funa lesdi Nigeria nda koflimada ha wi arandeni adon yottina koflima faaki Abubakar Sadiq gondo hafatu de jolde pate der wuro yola Mohammed Musa Yusuf andrado e presdo hafatu de jolde pate der wuro yola enanta Abdul Mumin Song andrado e jega Ibrahim Abubakar Song enanta Faisal Abdul Mumin Umar befu avia doneli na benjamu e Kairo jiduddi jotta bo ndambe dum en guyeso hame surginta men Adama Baminda ngamo welni na men Adama Baminda to ataski bismillah tobe tata woyteni gimi beldi beldi do don wari namun on igado wakire fulfulde sud Radio Kongol Nigeria nder taskaram kofdi kami Mohammed Sadin jokodi waddin tawol hedi tobe on wawal ledduki patakeji kofdi modon ha ofis ro amin wondu entertainmentre sud Radio Kongol Nigeria wondu ha fatude usetu gallure Abuja la morde lesdi Nigeria non on wawan lelduki patakeji kofdi modon ha adiresi amin je email fulfulde@yahoo.com ma bo ha lengi juude amin honde jeetati honde jeedidi jeetati didi jeedidi jeedidi go juyi honde seto min laari patakeji kofdi modon.
pullo pullo don da pulaku opini o tawidum aminim tala se pulbe pulbe le se afrika se afrika duni e jogi pulbe masin ala pullo 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 ala pullo 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 don da pulaku to afini a tawidum pullo danyuma sayeta alama
Adama Baminda ayetta mako duda elaki hoditobe on nani beldum gimol mako man jotta bokati ol mada on ha juude am hedito amin hande jango Abdu Dangangare cede kese tike mayo daga gembu hukuma pamara kasar dauna der jiol taraba woyla waladu funa lesdi Nigeria harande ni awiya don yela kongo Nigeria yottin na mako flimada faki Abdullahi USA Usman Chapman Mambila Gembu Usman Yakubu Gondo der lesdi Kamaru Yiromo Dake Gondo jiol Nasarawa woyla chakantare lesdi Nigeria Abdul Mumini Usman haragare o wi'o don yottina kovli mako duddi faki debbo mako e bibbe mabbe be fubo o wi'o don yelina be jamu e kairuji duddi yeso bokati ol mada on ha juude am hedito amin hande jango Sale Muhammad igajia Borno woyla waladu funa lesdi Nigeria ha wi'a don yela wakkere fulfulde yottina na mako kovli mada faki sobirabe ma banta Usman kuka wa gondo wuro Maiduguri Usman Yakubu gondo der lesdi Kamaru Abdu Dangangare cede kese tike mayo daga gembu Abdu Dadiri gondo der jiawol Adamawa enanta Ibrahim Iromo Dake gondo awe der jiawol Nasarawa woyla chakantare lesdi Nigeria haragare awi adon yottina koflima faki kala pullo fu ha woni fu der lesdi duniyaru awi adon yelina be jamu e kairuji duddi jotta bokati ul mada on ha juude am hedito amin hande jango Malam Muhammad Abubakar Malami Gombe ha awi adon yela wakkere fulfulde sudu radio Kongol Nigeria yottini na mako flimada faki Malam Iliyasu Amman Gombe Alhaji Kumbani Gombe Ahmadu Jamu Jarida ha Gombe enanta Herima Biu hautade e Malam Alamin Jamu POS ha Gombe be fu awi adon yelina be jamu e kairuji duddi jotta bonda bedumen weso ha misirginta men dikko e gimol mako ngol denke denke
dawal big ben Manaja
Dikko ayettama ila keditobe onnani beldum gimol mako man yeso bokati wol mada on ha juude am Usman Yakubu gondo dor lesdi Kamerun ha yiado nyottina koblima faaki Abdudan Gangarete de kesa tike mayo daga gembu Ibrahim Iromo dake gondo awe der jewol Nasarawa wayla chakantare lesdi Nigeria enanta Abubakar Idris Modibbo Ibrahim Abubakar wakkere fulfulde sud Radio Kongol Nigeria e Muhammad Sadin Jogoli hautade e Yaya Anso e luttube gollobe wakkere fulfulde sud Radio Kongol Nigeria funo foti avia doneli na benjamu e kairuji duddi yeso bokati ol mada on ha juude am kati ol ragarol der raskaram koflika saverende kati ol siddiki baban Jogoli Ha wiya do ni la wakkere fulfulde su do edo Kongol Nigeria yottini na ma kofli ma faaki derdiraabe ma eso baabe ma banta babangida baba Musa baba Usman baba enanta Alim baba Ihamma baba enanta Sufyanu hautade e mai gidama injiniya babangida manjoda eso bajumada Kabiru Umaru Ahmadu Galadima hautade e awalu biabba Inanta Umar Abdullahi hautade Abuja Lingo Alaji Wafango befu awi adonieli na benjamu e kairuji duddi jottani dambe dum ragare under taskaram kofli ka saverende ha mi surginta min hajjafati Niger yimo igandar lesdi Niger ngam o welni na men e gimol mako ngol fulbe hajjafati Niger to ataski en jemme
wal fulbe nyaagiobe e fulfulde nyaagena ba soodo inna nyaagena ba soodo baba fulbe rimbe e rimayde fullo funa fullo fulfulde duna goto minadina hande
fulbe
Allah lamido accu katal pulaf hedito laruki wakati do sappani fuefu haddo mi addata la gare taskaram complica sa werende sia sa wer warore bo do Allah lamido yarien der jam jettani mi momme sadin joboli mutakkiti taskaram kan waddini on wiyata Allah lamido yarien afa were warore der jam
jara ma sanne sanne ma me sadin jabulon kediti be taskaram wakati re kofli kanka bora ginir taskaram je di bimbiende do dande hamzar aliu matin do ami kude sai min maimuna hawata allah ko jonde jam e de ende haro min kam mi jabbi ci to mi dalda on be kode abi min bidem gallan saran kore habbe gaddanan kambe bo taskaram je mabbe kuptidi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh nanin mo jam